mangena kulendawo. Abantu bambathi wena zakhipha kulendawo. Inyawo shaya phansi umnanda phela kodwa byaphelelana. Zakhipha kulendawo.
Ay bambe,